Hakuna muda wanakupa faraja, unazani unalivuka daraja, wapewa sifa unanyimwa na achaja. Hakuna muda unapitia darasa, unasoma humalizi kurasa, ufiki mbali wanakupa mikasa baba. Kama kuimba minaimba sana namna nisifia, sasa mbona stoki? Kama kuandika naandika sana nyimbo zao nazijua, sasa mbona stoki? Labda muda bado haujafika, acha pewe mondi nami atanipa, labda mimi bado inachofanya mimi nakasirika, anapendwa amba mimi nadhirika, yani bado au niroge nichukue na maji nioge, ndo nyota ing'aing'a kwa wema nikombe, nipite kwa Jaki nimgonge, niende kwa Zaria nihonge, ndo watu wanita ndo watu wana bado bado bado. Yeah, 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 oh Lord. Yeah, 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 nomba hii. Yeah, 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 angalau nyimbo moja tu. Yeah, 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 nipe. Yeah, 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 angalau nyimbo moja tu. Yeah, na mimi wanitambue. La 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 la. Mwanzo nilizani gundu au nyota labda inafifia, nikajipa moyo nikiwa na yule labda tanyanyua, kumbe ni kibudu mbuzi kafa alafu na mnyanyua. Nikajipa moyo eti kwenye giza nilione jua, ila kwa nini bado wanapendwa wao misionwi? Ila kwa nini bado waliokuwa dogo zangu wanahiti? Au labda nilifungura riziki, au labda mimi kwenu sitajiki. Ambaruti na video wanakiki, yule naye kaimba buku wanahiti, au labda mimi kwenu sisikiki. Tatizo lenu nyi vya maana hamvipeni. Yeah, ujinga jinga na ushenzi ndo na treni. Yeah, ukikosea hata kidogo hakupendi yo. Au niroge nichukue na maji nioge, ndo nyota ing'aing'a kwa wema niombe. Yeah, nipite kwa Jaki nimgonge, niende kwa Zaria nihonge, ndo watu wanitambue, mana bado bado bado. Yeah, 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 nomba hii. Yeah, 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 nomba unione. Yeah, nishachoka mie. Yeah, 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 na mimi wanitambue. Yeah, yeah, yeah.
Massive Studio.